Hey, where's the Connie? Hey, where's the Connie? Trap Kitty, usinone kolo na malengo kufika far, na sito kata tamaa, spendi kara na miniwe na mjengo wenye mataa, nile bata kwa nana pendi furaha. Haiwezekani nika give up on my dreams. Haiwezekani nika stress a kiss a scene. Haiwezekani nika lose kama na team. Haiwezekani kawa broke ni kama scene. Haiwezekani nika give up on my dreams. Haiwezekani nika stress a kiss a scene. Haiwezekani nika lose kama na team. Haiwezekani kawa broke ni kama scene. Nina ndoto nana wishi ni uambie japo wapo wasopenda na unotaka zitimie. I got beef with taking notes, I need the M's and zifikie. Don't complain, it's only kani, now I'm grounding nifukie. Hata kama pesa chafu inasafisha ninukie. Na ndio mana bebe kali zinapangana nzifagie. Like hata kesho nipigie, kama sijala anytime naweza mcheki anipikie. Oh, I'm a low key, yeah I'm moving silence. I'm with my team, with for Elo, keep it private. Me and my gang, we so fly like with the pilots. Nando mana, tuki pull up, niki sanga, it's a ride. I got big dreams, sema mnyoza, nona mi cheese. I represent bongo hip, I'm neza, sema mi whiz. Now we're both Nikes and Yeezys, no fugazi, no keys. I tell this rap, they love my drugs, no mana, siachi ku see. Z12, wakati wa shida, ndio niggas come through. Grand receive the real, but you know the nigga ain't true. Shout out to my day ones for support, I really thank you. If you rock with me, we lock in anytime, you know I got you.
Na malengo kufika far, na sito kata tamaa, spendi kara, na miniwe na mjengo wenye mataa, nile bata kwa nana pendi furaha.
Haiwezekani nika give up on my dreams. Haiwezekani nika stress a kiss a scene. Haiwezekani nika lose kama na team. Haiwezekani kawa broke ni kama scene. Haiwezekani nika give up on my dreams. Haiwezekani nika stress a kiss a scene. Haiwezekani nika lose kama na team. Haiwezekani kawa broke ni kama scene.
Sema nini kwa makini, nasikitika hamkuamini. Najo bado mnasema ntatoka lini, najo bado mnasema sija hiti mjini. Nakosea nigga, fat shit rat nigga, fat shit. Kazi yako ni kusnitch nigga, uko awesome lame shit. Bow bow, kill his nigga, make his life to end quick. Then take his girl and make him mind, you know I'm awesome quick slick. Smooth criminal, kama wako yako. Wendela kunspoil ila, you are sewa kwako. Waoni tunamkimbizia, moto kawa upako. Ila siwe slim sana, awe naka chini, tulia, wacha ni kueleze. I'm the best na kopia, fanya upeleleze. Na siyo kana disfear, na nifanya lipendeze. Ila kama unapinga hoja, wanja wako jeleze nigga.
Haiwezekani nika give up on my dreams. Haiwezekani nika stress a kiss a scene. Haiwezekani nika lose kama na team. Haiwezekani kawa broke ni kama scene. Haiwezekani nika give up on my dreams. Haiwezekani nika stress a kiss a scene. Haiwezekani nika lose kama na team. Haiwezekani kawa broke ni kama scene.